Amen.
Wanazambi, hawa wote wanazambi. Wanazambi, hawa wote wanazambi. Kakutuma nani ukaibe, kakutuma nani ukazini, kakutuma nani uchepuke, amri kumi zote umevunja.
We dada unalia nini? Kisa pesa ulijiamini, kujishatua kungi kama jini, ukawavulia mpaka waumini. Ai moto uo moto, ai moto unakuita. Ai moto uo moto, ai moto unakuita. Ai moto ajanamu
moto,
ai moto unakuita
moto.
Ai moto uo moto
moto,
ai moto. Oh, mnachati sana kanisani, umalaya mpaka ibadani. Makanisa mnaona moto, kisa kutafuta maokoto. We pastor, we pastor,
hey.
Abali zako tumezipata,
hey.
Unaunga pesa za sadaka,
hey.
Ofisi ni kwa kondo kichaka,
ah.
Awa wote wana zambi, awa wote. Awa wote wana zambi, awa wote.
Awa wote wana zambi, awa wote. Awa wote wana zambi, awa wote.
Asambe we,
okay.
Uwache pombe we,
Asambe.
Asambe we,
yeah.
Pita uombe we,
yeah.
Okay. Asambe we,
okay.
Uwache pombe we, Asambe we,
okay.
Pita uombe,
yeah.
We,
yeah.
Tunapokuwa masikani masela tumepauka, tunajipoza na mijani jani,
okay.
Tusije tukaweuka, kamimi na zambi zangu, kawewe na zambi zako, napenda sana metungi, unapenda sana mako. Asambe we, uwache pombe we, Asambe we, pita uombe we, yeah. Okay. Asambe we, uwache pombe we, Asambe we, pita uombe we.
Mnachati sana kanisani, umalaya mpaka ibadani. Makanisa mnaona moto, kisa kutafuta maokoto.
We pastor, we pastor,
hey.
Abali zako tumezipata,
hey.
Unaunga pesa za sadaka,
hey.
Ofisi ni kwa kondo kichaka,
ah.
Awa wote wana zambi, awa wote. Awa wote wana zambi, awa wote.
Awa wote wana zambi, awa wote. Awa wote wana zambi, awa wote.
Natujulisha.